Nimekutenda uovu mwingi mimi, samehe Baba, usikumbuke.
Oha, oha, eh 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 eh, oha, mwana wa Mungu, nakuja kwako mimi. Nimesikia habari zako, unasamehe kweli maovu yote Baba, kwa damu yako unisafishe. Usikumbuke,
usikumbuke uovu wangu mimi, rehema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi, samehe Baba, usikumbuke uovu wangu mimi, rehema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi, samehe Baba, usikumbuke.
Nimesikia mguso wako, mkono wako Baba, wenye uwezo mwingi, uniongoze kwa nuru yako. Usikumbuke,
usikumbuke Baba, rehema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi mimi, samehe Baba, usikumbuke. Usikumbuke uovu wangu mimi, rehema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi, samehe Baba, usikumbuke.
Yes, Lord Jesus, thank you for your blood. I know you love me, that's why I am alive. Forgive me, you are the source of my strength. You are the source of my anointing. Help me, Lord Jesus. Help me, Lord Jesus. I need you, Lord Jesus.
Roho wa Mungu, chukua leo mimi, maisha yangu uyatawale. Umefunua uovu wangu, na mimi leo Baba nibadilishe. Usikumbuke,
usikumbuke uovu wangu,
yeah, 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 yeah.
rema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi mimi, samehe Baba, usikumbuke uovu wangu mimi, rema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi, samehe Baba, usikumbuke.
Yes, Lord Jesus, I come to you today. Change my life. Humble me. Mold me. Bless me, Lord Jesus. I need you. Help me.
Machozi yangu Baba yafute leo, Baba furahi yangu itimie, nisaidie kuendelea mbele, kusudi lako Baba litimie. Usikumbuke,
nimekutenda uovu
mwingi,
samehe Baba, usikumbuke uovu wangu,
usikumbuke Baba,
rehema zako,
rehema zako
nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi, usikumbuke uovu wangu mimi, rehema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi mimi, samehe Baba, usikumbuke uovu wangu. Nimekutenda uovu mwingi mimi, samehe Baba, usikumbuke.